namadala kadamu muganda wange tata Kampala ebintu bye wayimbi ebingi ebizoganya lwakuba Museveni ye muntu asonywa muna Masaka nange nesoddeyo nkukulise motoka gye bakuyiwamu ku Museveni omubi gwe n'ogagawala ebizimbe byozimbi wano mu Kampala abopozishoni bangi abaali batalina kwenjogerera maka bali mu kalina eno gavumenti embye bagagawazisa yakuwanga sente okuba obulango musujja gw'ensiri obutimba n'ebisigadde nga kontrakiti zazikola ye tata Kampala ndongo tugikubye paka lwe mwagirinnyamu eyali ng'endongo kadala ka byabufuzi abawagizi ne bawuka ne sayidi ne baziraga ate abawagira obucupa olwo ne mujjayo endongo egudde naye nga mwabagisudde abaali bawagira mwe munoonya okuwagirwa bapolomota mbasabye mwebereremu naffe abayimbi twavaako kumulamwa base badduka abayimbi b'oyogerako ba mwoyo ogwa ggwanga tebanoonya nfunidde wa obeewo Museveni obeewo obeewo tumanyi gy'otujje obeewo Museveni obeewo banna bitone tumanyi gy'otujje gye buvuddeko ebyobufuzi bibaddewo nga n'endongo tugikuba ne tudigida abategeka ebikulu ne bafunamu so n'abayimbi ne bazimba amakalina abasiika capati ebikulu ebitegekwa ababaana ziposita ne bafunamu naye okuvaliwavaayo tata Kampala ekisaawe ky'amasanyu nakirinnyamu kubanga ate ye kyakozesa okulwanyisa endongo efuuse emmundu gyakubisa abalabe be nsaba busabye abayimbi twerwaneko bapolomota mbasabye twekwate wamu munabyabufuzi kubbaano mutimbira kite kiba kivulu ekyo kadala ka byabufuzi tukole operationi kutereeza ndongo ab'ebyobufuzi amasanyu bagalinnyamu batukozesezza bingi ne bayitawo abamu baganda baffe batufuddeku abaana bageto bangi ababonaabona ng'endongo mwe bajjanga ettooke ly'okulya kale tetuganye struggle tugimanyi struggle ey'obwavu nga gw'oyoola omudidi abayimbi bannange ey'omulimu tya mbasaba ensonga eno tugikwateku bapolomota mbasabye twekwate wamu mbalamu ne bajjo mwe mbakuutira abitekisiko netonesempijja mujje ekisaawe ky'amasanyu kitugendaku baprodusa zibakwakisa ab'obunyama nammwe abawagiza ensonga eno ebakwataku tufune ebbaluwa tugitwala eri gavumenti tugigambe ebyendongo tubyawula mu by'obufuzi kuba wenjogerera katulinga abayeekera omukko ogwali eri mu bivulu ogusangayo amazima googerweko obeere pulezidenti emundu ekulwanyisa nawe ojjayo ag'omubuto enjovu ebbiri banjejja abaalugera abayimbi abato bisubi ebikafiramu uganda enkuze singa luli emabega eddembe eritaaliwo ne muzi baalinyumya kikumi ku kikumi tewali atuukiridde Museveni ajja uganda mu biseera ebizibu tumuwakadde era jyagenda wennyondo yamulemwa ne mukama lwana namuswa mu kiswa kyatudde alamula ne rediyo tugirina CBS eyogera kujyabaamiini buuza kitaawo nga rediyo giwuliriza obeereyo emmanju wano ebyobululu bulinga muzannyo ogenda okusingibwa oba okumegga bwe baba wangula byamukama vunda naye ate bwe muwangula abeera mata kooti olugusala nti mwe musinze demokulasi n'abeera ow'ekimemete ate olugusala nti babasinze olw'eŋŋombo n'evaayo eya dikiteeta dikiteeta kyakkiriza n'omuvuma mu ggwanga lye n'obaamu ne hamadika rediyo n'otayira okumirira dikiteeta n'omala omuvuma n'oddayo mirembe eka mu nnyumba muno omulimu nannyinimu muzeeyi Museveni yakyali nnyinimu katukole tutya yakyali nnyinimu banna bitone mbasabye twebereremu tata Kampala jjukira gy'ovudde watundanga akabalagala ku konta Afrika kuliraana ewavande wali ekamukya lw'eddembe eririwo wayimbira abantu ndongo ogifunyemu gwe kati ogyonoona by'obufuzi obijjeeyo bitadde mu ndongo wana ababaka baba palamenti miliyoni ebibiri babyetika buli mwezi salale mugirya mwena banakukibowako ku sente zammwe njagadde kuddiremu mu ndongo olw'engeri gye wayise mu ndongo yaffe tukwegayiridde tulekere ndongo obanga otulumirirwa muganda waffe katumba owefuke ne eva bosi baana ze zaalagawa ezaakolwanga
oba oli muyimbi genda eyo oyimbe dino sibya kuyimba munange
abayimbi
abitone tumanyi jotuje
woloro.